Siuanza na maombi of course. Sifa kosi, Yesu ndo bosi. Na tukosi, tunajua sauce. Shetani machozi, machozi by force. Haya basi, na si lazima shash. We kuja church, kila Sunday ni bash. Hatuna haraka mzee, hatuna rush. Na hatuna pressure, hash baby hash.
Mbaya kabisa, nani ya kanisa. Nasababisha, nani ya nabisha. Atotomisa, antatanisha. By grace, we are here setting a diesel. Manze ni God, wange nifana bad. Isipo kwa ni word, na is blood. Guy, boy, bila God ingekuwa very bad.
Chachisha, chachisha, chachisha. Bora ni style za kanisa. Chachisha, chachisha.
Yeah, oto zitoke, hakuna kutundura. Volume maintain, hakuna kupunguza. Kubo eka ndio vitu napuuza. Usi my neighbor, hakuna kuunguza. Hakuna invoice, ngoji kualikwa. Kani kudansia gold, siogopi kuanikwa. Gospel tamu imepikwa tukondit ni ndani utadhani tulashikwa.
Kila siku ni kirau, napiga devotion. Natambua mafuta, na siyo lotion. Blessings and blessings, that's my portion. Na niko surrounded, approach with some caution. Tuko na sting up, gem gem. Na tuko solo ka Daniel kwa den den. Atuna ukatun, Ben 10. Na tuko na power, na si Kenjen.
Chachisha, chachisha, chachisha. Bora ni style za kanisa. Chachisha, chachisha, chachisha. Bora ni style za kanisa. Chachisha, chachisha, chachisha. Bora ni style za kanisa.